tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Daw to boggi jande fanu hala Mamadou Samassou jom nyalli sakrabe hidibe hande nyaloma nayobbo korkal lumo suguni kura bamako ani heewi yimbe kulle kewde nan nukku der nukku o fayso kilan yakobe ngoyti kitti Allahji cioggoji de ko buna wundi natude sede sede le leddindi berno gollobe metu malimi to dardi jama o fide dabbi ji sabu kubbu hikka o nawon sanne hadugol muudo tawere fuf fo ben julniru na wada le nuku jogaji leddindi e mamna hala muudo de yotere meden jose semaine yo sabe 8 mars o dingon semaine kawr amen ande kikide 30 mars 2025 bismillah sakral yawaraji soifa mublaji mutuji men termugol hakuno soro e sotto buru betta kede le lumuji odo wattu ramadandu nyamduji na tateji di fuf yo iwdi tamoro yottade sikoro nyamri kulle kecce ji ngaji ko nande mudun won ko client en hollete le do nokuji di yalla bedorode famu kedo nako men samuel yatra hebani en do fetango alcice e umar wagalu
lumo sugunu kurango ana heew pep yimbe safa motoji faye to yimbe len jeyo do kulantireji mu mk wawa sende defi client en kepube ngardo somade somaji mu m ko defirta nyandu mu m ko tacirta korka ana wondi termude don kedo den yoga e mabbe korka kanati ko chugu kudide ngabbi lew ramadan kanye lebbi goddi di galta chugu kudde godde atan ngabbi godde antunta tan ngabbay misala tew kanye jabafu ngabbi wattu jono sende yimbe ka
so yoga mabbe kam en kan holti wiide puddode korka ka ka tiddala fu matayi e be keba riwoyde haajeji mabbe no be jidiri wobbe kam en kan holti wiide cugguji di ana tiidi san hikka
magalefu
so gonga law mi kam matayi chadele fuf
be kebe
le ngodo soifa ana yimbel gondube do mondirde yeso yimbel ciottobe tamuro fayoto dableni dido kulantereji didi korobe wawa yaade ciagal mudum feyi wakat no warta fa tacca korka mahma fo fana yo dabbo jayo dom dableni
vraiment nima
e nabine chogu kudambe mi sotto do jabbe kanye polle bodeje arandini client ngabe ngarano wattu juno client ngabe tanni koyde ni lewru fuddanonde client ngabe ngari sanne chogu wadi le choronange e do kite yimbe ana yie tempere e tinnare tawere tempere korka ka ka fu julabe fayato client en be ka ana wada dom ko wayi fu yalla korka ka ka ana hebo wadi de wodi
sakiro en tuta klay modou ko ram banga beb am facebook adun x korka kristian fuddan alabar jango joy mars ka fadin den ben nyeloma loldo woni alabar handi be beta mardi gara kambe ki ben kristian be nyama faabe kara yalla ben landanaade balde chapade nay korka nan wala be do famu kedan ko sita sita be do festan ko jenba jallo
Vincent Jara kan e debbo mudum yo kristian catholique jodibe li genni roso li raison kuchala li be dinan kobe du korkar kristian yo watti goto tan mo neddo haani nangude horen mudum parti bonna tan ko hala li dina kristian ko me hollite bede lalni wadde nu korkaru
ordinairement le carême
korka kristian en men lammin ton tawo hakkille men ana jotti ala fof ko min pewjanta korka amin
prévision en carême
baraji ni kalodi
ko lewru yilogol baraji ko lewru yafnugol njurmi soko eden kora eden kani wastar jikuji men bon
amani ni ko lu dabla
labe marcel somoro kanyon prêtre diocèse li genni motti levi makko ku nyalan ko nodirte mardi gra yo nyolman goto tan ko kristien wa nyamde nyamduji fuko weldu en yare hebe lanno wadde korkar balde debbe dibe hani wadde di
mardi gra wana feto dine ku finata wa men ala do calendrier eglise mardi gra ko nyalaw mo chakito mo emun eden bawi nyamde ha karen haremen kor
on est invité à manger maigre
li on watti korka kristien nan han tinnade bata alla juula itta jakkaji mudun hokka yimbe mi wana bawde dum ko meccintini hore men dina ko mebbe
awi hultan wi de ko kubbo fuddi hele leedi ndi den no wona war balle yoga jande jati mbe dum taykama ben mali meto humpiti dum no be wi bakari mangani ko ni do ko baro ben satugol to mali meto den no hika ben kubbo sattan sanne non no buru fuf ben dum joktodo no yade fam ben lewru me warundu non won ko hanni idrissa sanago ketna fo sam mor waygalu
la tendance c'est la hausse des
war haddad ni woni beydagol wularnde fa jabbito degre ngaydi heewi fandi ka fu wularnde matete to waram jukita le yonterene lewru mars fan jottoda lewru avril wular ngarore satture sanene ka hakune lebbi didi warta matete doni avril kan e me ko sendi wular hitale hikane ko dubbe tidi ko ni woni a tawan dum wulare uune lewru korka min goni wulare ana wodi sanne ana han ko yimbe yara forno kaddule e kewa ku rena suka fayo to yimbe nayebe
personne age
emberna to etazine to ambassade leedi mali gondo ton holtam wiire men buti murdar golle balde joyi kenyan statut lewru mars 2025 emberna wi seda fuji dum fufdum fudde wattuma gollo goto emberna hultama itam ribama dano golli be heddi be holliti metama be bangal murdar balde chapan be bangal ben balde didi dano e leko ben ambassade metako o juki be do dun emberna o sindi be lebbi jago fa to libina fa lebbi jago yimbe le njetto ngabbe mutre golle dano kamadu be do heddi be gadi fu nate mutre fudure kayende dano e le talkuma holti wide ben gondaga fe o do ben golle rajid golle saraji du way mo wadi ben kambe lami be nokku o dano dum woni ko bindi e talkurdu
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
hadgol mudun taw fi fultan wiide junniru na jukti wadaade leedi ndi ben tay kam wiide dun wada chaadele e wi fero yimbe le yoga be yelana be dor famu ko adam amadou haydara won ko be nen do faba hejab amen yoga be ken fostango ali sisse umar wegelo
Lewi kanko madame Kouyate Gundo Sisogo, secrétaire général Kafo, Ngoldo Lugagol, Edo Adadouji Kolita le hitane 2018 Tougi, Domoudoum.
Je note tout d'abord...
Ouni hen arande founi, yonon fina tawa non, wakati jidoun habido talkaku, kukuri hewde jamar nefou, rewana fina tawa moudoun, wakati jidatan en gondit abe jati, watta songada haddugol irobe taifia andana kuteji kutungi doyen.
L'excision.
Le cercle dire ana le saha lady Amendi, Urifou, région Tomboktou, had dugol rewbe yo hun ngaten to san Maryam Touré yo gollo nono kiddo gollirgal kuma ni do wadde ima daraji fa yirwena rewbe suka fa to galle dire wonko o facintin tamen do hem
l'excision c'est vraiment
haddu rewbe yo don tid allaji mawdi non ko burewde jamane fu jangay anda kuttiji ko dum wayi wadde
consequence de ces pratiques
haye kolokani ana le region kulikoro haddugol rewbe to ka yari tiagal san le dubbe tiidi dum sabi ima daraji di ONG ngaji kewdi wadi le on do nokku fewde e majjum nam holitiri wida madam Jara Fatoumata Traoulé horejo gullirgal kumani do yirwere rewbe sukabe fayato galle kolokanito
nous avons mené des campagnes de
ngadi madraje hokkude jamande hakillaaji lobbi li lamu kolokani fu e mangal mudun jalleni bele dugu gondi tondi ni joini ko yata pelle temdre chapande nay e joyi kande habude dido golleji ka fa handen ko dartete ko hewa
mais ça se fait de façon timide
hejo kado haddugol rew gouvernement o kan e goldibe mudum itti dum le leedi amendi tawede majjum fu yoga e kaltida be kan en ka holti wiide dido dabareji ittaadi ka darne mudum mata kasan rose dolo e goto le faddene mino dirta wildaf le leedi amendi
a cause de ce programme
sabu godo hejo wala fu jagotodo haldi dum humnibe kabaru dina jan gondi e faaba demin yoga e chadelde gadobe godo habu fu dokkindirta juude yalla o do tid allah ana hebene jokala
combattre ce fléau
kaltida be kan en ka fu ana si san ko sariya wol fu wala le leedi amendi le nyalo mo hande o jukko haddugol rewbe
sakabe do katena ko wajjon hande mi tan taro sar fu hunti himbeji modon bangal numero amen 76 98 56 56 sikodus jutamani ben nototo wotana hakillo kala ko kultidon bangal kuna fu ni 37 321 mere men ron ka famdi fuf buudi noge taw le telephone joom do sede yotre meden magazine yeto men magazine yo kabaru rewbe dum yobi dum do be kabaru cellal ben di do wattuji di rewbe hobbe nakini men golle dotro yagal groupe fufu golleji e majjum ko buri ben na yarade bangal worbe den yo ko wiete cardiologie urologie et gynécologie ka donno jana jamarande kay dum fu tawede den hola ki sanne golle ben ande rewbe bangal mudun yadan be do famu do ko dum sabi dum kanko asitu kante wadi madraji du faba yaba men yogabe wonko hebani en kedda fesango min e Umar Wagaru enkire jam meda hebdi tellaji bama jewtu gorko wonande debbo e leko puddum golle wardo joni sifaji idimun jimi dum ne wona feele mali do yewtu dakarto suka jokole mo dubi noga e nay salki fi debbo yewmo goddo o yumobbo kanko dun nono ko non jaba fi debbo yewmo
wodo yo debbo chawro nyaw chofe hopital ponge do pomoko do docteur aissata samaseku kanyun tan won debbo chawro o do nyaw li nyalomo way sawrudo ko yata yimbe le noga yon worbe kanye rewbe
den wattu mo ponge na yiru non sanne gulliji amen na kewi non ka joni dunken be heewi goma ko do e le kedde leedi ndi den no gulliji amen buti be sanne ka do fu tawde al hali nogo yom nyawbe ko jewtota nyande fuf
odo gorko jambirteedo ba aissata samaseku kanyum sawrotamo holliti wiide safari on du an moddi o joti do no golle mudum worri
nasul amina fuddi sawrude ko na wara lebbi jiddi fa jetti hande gila puddum kay na samti joni waltini hakkile am ka e gornomi ko hakkila jati imi non sabi nyaw no wiide hande rewbe na hani jati yettede andani golle mabbe
hono docteur aissata samaseku no rewbe le hewbe wattu joni o ana golla golleji dogotoro yaaku ko worbe andira misal odo Mariam Sako andan do nyawu berde o hollitido koni fana mako yo hokkude jamarne chafaji lobbe
quand on est médecin
do dogotoro handata de nyawdo mabugo nyawbe garbe ga enbe yimbe munyobe kam nen dunno e mari munyal sabi do hasinta sanne le golla me o itinaade yimbe faminde be waltinde hakilaji mabbe mi famudiri sanne nyawbe sabi ko be kasindini ko ngada lambe
no chafaji robe worino hakilaji jamarne fecci so wobbe kolitido be nangirta don soboy wobbe do wana non biiri
worbe be nakini odo golle o jawmuñu mabbe dun dulla ka rewbe nan jebom rewbe be kinno nyawu mabbe mino worbe be kay de nyanyal min kinir golle am o sar jukal si kawdo sawrete fa gasa ka wana fino dum wurdi to rewbe be kinni golle mabbe no haniri dum kam min dawide worbe be buri jogade so boy dina rewbe sabi rewbe na natti sede ko buri kay yade to worbe sabi kambe buri hinade yimbe
docteur Mariam Jekite yomo debbo chawro rewbe le chowibe o halino kabaru golle makko wori
en tout cas
ni mala wiide haklo mabbe worobe buri andude golle o dina rewbe kadi wala to dum sabi rewbe be buri hinade kabar mudum sabi fudan sawrede to debbo mutlaga fi rimude ndalla ele golle o wawi bamde redu yahan e foftere tawe mutlaga fi hinade nyawbe ndalla nyawdo totata na goddo bo wala faysede
dum e tayde fu rewbe le jewobe rewbe le chowibe dum heewa le kedde leedi ndi ko heewi rewbe elbe so bami fa bami deedi bi ko jeli tan debbo hono mudum jawa dum misala be do rewbe le wonbe nokku no dirte tumbutu segu kanye motti
ga tumutu ga min gala fi rewbe gynécologue tawre do juude rewbe min jidi dina worbe en torram sonni sabi min jidi tawe rewbe jawta min ka debbo anda dum no wala ga en anda so kabaru jande no anda guddu tumuti ton gynécologue ga fu worbe en torram san worbe tan jawta ko ni dum no gu mo yaade mabbe tude karle ma yeso mabbe ne wata ko fay seeda
tayd wiide oɗo golle yaafa fuu ɓe ɗo rewɓe lana golle ɗiɗo golleji gaɗi noddango fewde e yeru muɗum heddi ɓe tinno nanga ɗiɗo ɗati saabi de ɓinguel adama ko a sela yidde fuu a wawan gollude ɗum